Switches flying high in them private jets. Mada mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.
Anza na energy, anza na energy.
Ige kelele.
Last week mnakumbuka niliongea Kiswahili sanifu. Leo nataka niivunje. Leo nataka niivunje.
Ongea sheng juu ya guest.
Leo nataka niivunje sasa. Kwani nimesahau shenga mzee? Unajua bazu washenga kwa yeye, ako inadi, ako inadi, so hapa naweza anguka mtiani, naweza kuangu mtiani.
So leo actually tunataka kuifanya differently. So kawaida ni sisi tuna intro Nyamito ndo intro pia John. Everyone does that. But leo tunaifanya vi different. Kama mecheck you guys mnajua vile ufanya voice over zake. So leo introduction yetu ni yeye na ana describe Kenya anaona, ana describe kila kitu alafu juu acha sema jina zetu. So now take it away chef.
Ni gani? Bana kwanza nashukuru kwa hapa hivi. Kabla na introduce, mimi ndo mtu muhimu hapa hivi.
Kweli.
Energy. Nafana na shukuru sana kuwa hapa hivi. Na maboys wangu nimekuwa nikiwa watch sana. Na mnapiga shughuli fiti sana.
Nashukuru.
Kianza na boys wetu wa Bini pale. Nachukua najitaga the Bini guy.
Ndio hiyo.
Vile nafaa. Look safi hapo ni nini? So tuanze na boys wetu pale hivyo. Sijiko na jora fana na BN Kimpango.
You really got you up.
Na by the way, acha tuelewanangi juu unajua shege yake tuelewani, so tunaongeanga hivi. So sijamwambia
mpima.
Kuna na boyenyo hapo Tonyo Kids.
Mzana uongo.
Pia naitwanga Black Diamond na mademo ananiita by the Black D. So namna hiyo tu yani.
So Black Diamond ni ya maboy. Yeah. Black D ni ya madem. Hiyo D na stand kwa kitu yao wenyewe.
Nyama galde, mama mangoko mnawaitanga siji.
Yeah. Ni nafaje. Alafu kuna boys wetu hapa hivi. U boys toka nikuja hapa hivi aje nyamaza. Na kibanja. Lakini vile nafaa mwanaume ni kuongea.
Mwanaume ni kubanja.
Mwanaume ni kubanja.
Mwanaume ni kubanja. Thank you for the introduction. I mean manzee, shukran kwa introductioni.
Why? What does
It's me, Pops. Wadau na wadaudes. Niko inadi, niko zabe. Leo na daini banja hadi mtii. Unajua, wase wanasikia ngapa ni kibanja ngoso. Hawajui, yo lugha ya mtaa. Yo lugha ya nini? Nikiingia inadi.
Ya mtaani.
Nikiinza gisini.
Nikiinza
gisini wanajua ni kubaya.
Nikunani.
Nikunasti. Thank you.
Hapa sasa ukawie. Hapa ndo kuna intro.
Umpo wana mmezea. Sawa. Before di nikuwe chef wa Islando likuwa na mdigi. Na yu kafiti unakagapua.
Thank you so much.
Sezi mwendo kimtuwa kwa masingular singular man.
We can talk about it.
Kabisa. Ana kafiti. Karibu nikufaranishe na. Lakini yu ndakombia badai.
Okay.
Ndiyo unakagapua.
Tungia kando.
Kabisa.
So yeah, it's your girl John Melly in the building. Mahatma Melly. Yeah. Sit next to the amazing chef wa Islando, karibu sana. Thank
Shukran
you so much
sana.
For honoring
Shukran
our invite.
Hata sisi tunafaa ku introduce. U boys ni star. U boys ni a serious content creator. He's moving the cooking game. Mambaya, unajua mbona wanaume hii mwaka na last year mema ku demystify jikoni kwa wanawake sasa. Wanaume pia kwa hiyo zabe wana wanakavuruga. Love your content, love your voiceovers, everything that you do. So tunashukuru sana umekaa hapa leo to join. Upigeriba na sisi, and then let him cook.
Actually,
the real question in kila msia na watch na nataka kuuliza ni Buddha, yo mask yako utaitoa? In fact, kuna kitu mudu ataitoa at the end of the episode, so watch mpaka mwisho uone akitoa
yo mask.
I promise atatoa kitu. So Rada, yo mask ni gani bro?
Before kwanza niseme Rada ya mask ni gani. Mi pia sipendi kudanganya watu. So amesema uwatch hadi mwisho ndo nitoe. So ka hiyo ndo tunafanya uwatch, yo si uwatch. Kuna mask natoa. Sawa, kuna mask
natoa.
Kitu neza toa labda ni wathango peke yake, lakini mask haitoki.
Ati wather what?
Wathango.
Wathamo.
Toja ama labda nitaitoa.
Mesa ship for you.
Ndio, lakini mask.
Wathamo ni toja.
Wathamo ni boxa ile ndani.
Wathamo. Sango theza. Hapo sasa.
Narada.
Joanna na flow.
Hey, I'm enjoying this. Just noting. Notes. Mhm.
Sasa miku ficha identity yangu, niko na reasons mob sana. Tataja zile ndakumbuka.
Love a man with many secrets. Let's go. Cook.
Ya kwanza naweza sema spendi kwenye femi na kuja nayo. Darada, spendi kwenye femi na kuja nayo. Naweza sema life yenye nilikuwa naishi before ilikuwa fiti, isipokuwa ganji iko inatosha and all that. But yenye nilikuwa naishi before, naweza toka nikapiga lapi yangu mpaka tauko matatu. Hakuna mtu atasumbuana na yeye, sijui kuna unarada hiyo kusumbuliwa. Different from ukichukulia tuseme, naweza piga mfano ya tuseme celebrity kama Eric Omondi. Eric Omondi ni mtu hizi toka kwake afike mpaka tuseme Githurai kwa kamat bila kusumbuliwa. Ndio anajulikana narada. So mimi napenda ku avoid hiyo. Mimi nataka nikae na wewe hapa kando tupige na wewe story tu vibe kama mimi. Baadaye kama utai kuja kujua mimi ni chef wa Island na jo venye ulini treat kama mimi. Sijiko na rada kitu kama hiyo.
Nakupata.
Kitu ya pili inanisaidia kufilter watu sana. Inanisaidia kufilter watu. Design memory niko nao. My new friends wenye napata na kitu kama hizo inanisaidia kufilter juu. The moment mtu amenotice uko na like any potential, uko na kitu uko na kitu yenye maybe ye hana. Obviously ata stick up hivyo ndio yeye pia umuumishie ama kitu kama hiyo. Lakini the moment hakuna mtu anamezea mimi ni nani huko nje tunatitia na equally.
Sawa. So before nikuulize mechi unafanyanga aje? Wacha oye na ingie kwanza. So we are back again na sahi oye na amekam Wizi. Chef wa Langata. So umsa ametupiga intro vila hukua. Kila mse. So wewe akona yako pia kuku nice, intro.
Ah. Ni BIG notorious. Blena fa big man hapo. Nimesikia pia ulikuwa mashefing hapo hivyo kinispi.
Yeah man, nilikuwa na cook editor tu artist wangu aka ndofanya reveal we camera. Episode ikiisha ndo reveal hii.
Yo, wase mme promise of tomorrow episode ikiisha
at the end of the episode
it might not be true. But just stick around.
But it's nabambika sana kuona bro. Content yako kwa
pretty sana.
Amesema hata ulikuwa na nispi.
Eh.
Unajua ku nispi?
Lakini
Kunispi ni kupiga.
Spin.
Hata mimi niko na spin bro, nilikuwa unajua ile unapika wase kwa bosho na kuchota. Bro unaweza kuwa chef,
Akaingia chuo sasa ya ukweli.
Drop out. Story yako tunakuja.
Buda. So tunakuja story ya mask.
Unaweza sema reason ya mwisho ya ku
uli huko sema ya kufilter watu.
Hadi. Asili kwa ni mjarada hiyo.
Huku unajua leo unafaa kwenda pole pole. Hawa ni wa nini? Runda na Kare.
Mwache kwa slow bana.
Sawa sawa.
Tunasikia.
Nikisema kufilter watu namaanisha najua inanisaidia kujua mtu mwenye mtu tuna interact na yeye kama ni real ama kwa hapa juu ya unarada.
Maji ya ganji.
Exactly. Mese nikipata na wewe kwa streets, tuanze kuchapeana tukwe mamori, labda ama ni sherehe na nini. Tukiendelea kukua mamori, venye tunatreatiana na wewe, kama unaniokolea na kuokolea na nini. Na ujui mimi ni chef wa Islando. Hiyo inamaanisha nyona unanisaidia kutoka kwa hati yako. Sasa hiyo na kufilter fit najua jamaa yuko hapa juu ya fame yangu. Kwa sababu hata ajui fame yangu. But ule mwenye atakutana mimi mara ya kwanza hivi anajua fame yangu. Obvious atakuwa hapo hivyo. Unasikia gadi kama kuna wale wanafuataga zile mahip hop za ma 90s. Utaona watu wengi marapa wengi walio na memory wao wenye walikuwa nao ama watu walikuwa kwa
wenye walikuwa kwa hood na
buda kwani uko biz gani unaogopa kugenya
kupika
buda all you're doing is cooking that's the most.
Unajua unafaa weka mtu mzima unafaa ujue hiyo ni
example. That's a grow up.
Oh my god, once again be coming here every week.
Example
kaka. Sasa kuna toka. Wewe kuja podcast yangu na unaniongelesha vile unataka. Mbeza kire ndani.
I love you. Please can I call you every week?
Mbeza kire ndani hapo. Leo jamita amepata mtu wa mwezi. Uko na two strikes to go.
So kariwa huama nikita caring aseme sasa hey babe video call bado utavaa mask.
Nani? Anasema ati babe.
Yeah, babe please I just want to see you.
Naweza sema nimepitia lot kufika hapa hivi so sidhani kama baby naweza kuwa kitu tu rahisi ya kufanya nifungue mask kakar.
Nice. Mimi na babe tu. Oh.
Unasema nguo acha.
Achuja kladi.
Bila nafaa.
Have you experienced someone who's snitched on you on your identity?
Azi.
kona circle noma. Ingekuwa mimi pops angekuwa amenisa ma fast.
Tambo. Niko na comment jioni ni ufalagano unafanya.
Tunajua nani ghafla.
Pati ati watu wengi kwa circle yangu pia wanamezea ni mimi. Ati watu wengi.
Hata na sauti.
Sauti kuna vijana ni sell. Lakini mtu akikutumia video kama kuna mwenye juzi alinitumia video akaniambia ina taski hapo hivi ajioni mimi. Alinitumia video kanisho, alinitumia video alafu akani text, nikalenga DM. Akanidungia tenzi akanishare rada nimeona video yako na John yeye nikamwambia Aziz. Sauti nimesikia ni yako. Sauti ziufanana.
And your hands, how do they not know them? Cause sisi as girls, we can tell someone's hands like from a mile away.
Bas watu wengi kwa watengo sakoli yangu si madem. Sasa sema
hivyo. Okay, okay.
Na sasa mechi unafanyanga
mechi ni kwa giza hapo kakar.
Oh, la giza hapo ndo una reveal.
Hapo sasa unajua lazima reveal juu ya kupumua nini lazima reveal lakini sasa
kwa giza. Bado jumanza munju lazima uipige.
Munju lazima. Sasa ya labda shikeshike hivi nini. Haiji media sura, media sura noma.
So ni kwa mechi incognito.
Eh lakini mimi si mtu wa mechi hivyo sana.
Yeah. Ni kitchen bro.
Ako kitchen tu
na tabia yangu ni yenu.
Who said that you diss my god?
Baba mbona kama na vurugu.
Oh thank god.
Kama na vurugu mtaika tunakata hapo.
Eh wakati tu
mnyima pala mwishie.
Na sasa what will it take utoe mask yako? Sai Joan ni nini anaweza kufanyia mpaka ndo utoe mask? Akuambie nini?
He's not weak. He's not like you niggas.
Hakuna.
When dia yo just kia.
Yeah, he's not like you niggas.
Ai, hata Samson pia si alitegwa na day.
Oh, ni Samson. Samson akuwa rada. Mimi ko rada. Mimi learn from story ya Samson. Sasa hivi niko rada.
Truly.
Ulianza kunispi lini?
Kunispi nilianza kimbot kama mzee. Nilianza kimbot.
Nina maisha kitambo.
Ashikanishani.
My dog.
Niko class.
Nilianza tena design nakumbuka nishiko kwa Ghetto Radio nikauliza hii swali. Na nilijibu the same thing. Nakumbuka mkoro wangu akitufundisha kunispi tukiwa pia ngajio alikuwa mtu wa ku travel. Sawa kupiga mawira. Sio alikuwa akienda mboka na niacha na kizabro wangu mpienga. Sasa design mimi ndio ilikuwa lazima nika head. Hiyo keja. Sasa lazima nipike. Sasa sini watu nilikuwa nafundishwa kupika na sembe hivi. Sasa hiyo hakuna sijima gas, sijima nini, either meko, jiko ama stove. Weka ka umomoka sana uko na stove hapo hivyo rada. So nilikuwa nani spi sembe hivi mzee kwa stove. Ile design ngumu inaangusha nini mzima, stove mzima inafunguka unapigwa bari. Mwana umoji kupika na mbili mezi mbili. Sayo nika grow. Ilikuwa, arzi nililearn the hard way, neza sema hivu. Lakini kwanza kuipost kama content, nileza kuipost June.
Last year.
June 21st last year.
2023.
Nime grow design miadi mimi mwenye sikuwa na.
Kata wewa, miadu comment.
Sikuwa na then ita grow hivu. Thanks to my ex. Uwe ex mwenye ulipanya. Thanks to you.
Truly.
Acha ya kujua ni yeye.
Yapi ya juu ni wewe ama yeye anakujua?
Aya anameza ni mimi.
Na madhako pia anajua ni wewe.
Madhangu. Sasa unajua maparo wangu au nasikia tu chef voice. Ana
anajua pia wajui wana
kwa behind story behind the shit. Hadi nikitoka na mask unashangaa. Buda rada yako ni gani?
All link maparo kwa medunga mask. Hadi maparo yako bado hujawa
trust. Maparo wangu tujiona nao for long. Acha tumenyanze content tujia kutana nao.
So una pia wewe unataka kujua kamza wako ni real so una mfilter bado. Ukimlink na mask. Ukimlink unapiga mask.
Zizi. Yamza yako mreal as kwa mreal. Kama ali step in so inabaki tu.
Oh and can't relate.
So una jovi.
Usiongelee mzae sana u boys. Mzae anaanza kulia.
Mimi na joma libuda. Budango wako mesora shopping center face one.
Hey, wache.
Okay, it's okay.
Niko kim track down.
I believe you.
Ana jua mali huko.
26 years later.
So, nilikuwa kuuliza, unajua venye kila mse upika, but ujuangi food yako ni tamu, wadi wa sock show, buda yenye unajua kupika.
Yeah.
When time gani ya kwanza like ulipikiwa, say ama msaka kisho buda yenye uko na talent kwa hii shit.
Sinaza kwa
mani wetu ulikuwa unaanza unasema guy yenyewe mimi
zilishika tu manchi zake zema wow
hii ni sasa ukijua kitu crazy mimi siwezi piga kani menyanya kuna deni shape kaka nimenyanya nikachanganya sembe na rice.
Hey, buda kwani unajua huko tunaita sandwich kwani hiyo ni sandwich gani hiyo ulikula
nilizingatia zote mbo exams design sezi ni speaker lakini day ya kwanza nilipika medango ikakuwa ikasemekana ni ya kibuda. Kuna time nilikuwa boarding pande za Nanyuki huko hivyo. Alafu kulikuwa na cook mwingine mgenje tena kwa gani spi huko. Saturday fulani kakuja sijui akapatikana sijui na emergency hapa ni akazidi. Sio kabaki nani anaweza pika. Nikamwacha ni step up.
Ulipikia shule mara yako ya kwanza?
Asi mara ya kwanza kupika.
Kupikia rende sasa.
Sasa rende mara ya kwanza rende mingi ilikuwa ni chuo. Nilipika machapo karibu 169 mzee.
169.
Lakini sasa unajua kitufiti. Kitufiti ni ukipika chapo mingi, unajua toko daro toko nini. Sio ukipika chapo kitu cha kwanza wingi daro, hiyo ni kitu kwanza.
Oh yeah.
Kuna benefit gani? Kuna benefit gani? Kuna benefit gani? Kuna benefit gani? Kwa wapi anapika? Oh, sawa. Ya pili, kitu ya pili mzee. Unakuwa na chapo mingi kuliko inaweza kusukuma hadi wiki mzima. Unajua chapo yaribika
rais.
Uko na chapo zinakusukuma hadi wiki moja. Unaona shanga chapo zako haziishi. Au ndio ya tatu kwa kuna karibu 12. Sasa hizo ndio zilikuwa advantage. Sasa walipiga hivi chapo mzima. Nakumbuka nilipiga chapo siku hiyo chapo ya macarot. Sasa chapo mimix na macarot na manini. Alafu sijui nilipiga na reguema I think. Marago. Hiyo ndio after hiyo ndio bidha.
Hapana, there's word. Yes.
Reguema.
Reguema ni word.
Walijua. Okay, Kisumu. Walijua.
Akuja Kisumu.
Bizi juu reguema. I don't know.
Kisumu kweli. Bro.
Alienda Kisumu.
Shenga zina zipo umesikia bibi.
Shenga ina dictionary. Shenga ina curriculum.
Shenga karibu sasa ndo shenga. Unangamu? So,
wait. Unangamu?
Unangamu.
Nakumka nikiona was so confused.
TikTok.
ilipiga 1.0 ilipiga 1M within 3 weeks.
Crazy. Hey.
Unangam. Your design ilikuwa genje. So hiyo ndo meda the same meda nilipikia ga boarding. Watu walikuwa naipiga hivi tears of joy mzee. Unasema nini? Tunalia hiyo meda nikamlika jambo.
Anakula je analia.
Reaction ya mamode venye aljoendo umepika like huko hii chapo tena ama walikuwa naambia huko kebue kwa mgonjwa.
Kila siku.
Mamode yuko anakula hapo.
Eh.
Yeye ndikumbana. Acha ilikuwa mode moja peke yake. Ilikuwa mode moja. Sasa ilikuwa ya chuo, ilikuwa ni Arabic. Nimesoma Arabic.
Okay.
Next question ilikuwa chuo
gani?
Chuo gani watu kwa 69? But usiseme wanaweza kung'am.
Wanaweza ningam. Black people wanaweza chap serebe mao wanaweza ni nani? Wanaweza kwa marago.
We know that.
Eh bana.
Ah okay, hiyo ni nikikuongelesha before tuanze kurecord ulikuwa umesema hii kuspin actually ulikuwa umeanza DJing.
Kunispi natoka jira kuspin. Kuspin natoka kwa DJ. DJ venye anafanya gazile ma desk zake. Sindio? Spinning na nini anazizungusha. Yeye katoka hapo venye anazungusha mwiko kipika. So una spin mwiko. So kuspin ikakurudi kunispi.
Ikakuwa kunispi. Sasa mimi nilikuwa ukisema hivyo nilikuwa nafikiria unasema ulikuwa umeanza career in
DJ.
In DJing.
Bro career yangu career
slow. Akoslo kiasi.
Watch video zangu sana.
Video zako nimewatch zote na mimi nang'am. Because I'm a fan bwakala.
Sana hating on me all the time. And then you'll pata mta kunisaidia.
Bro, mimi naweza kuambia niko passionate in style. Passionate in design. More than even kupika.
I can see. Hata naweza ona.
Your scarf ni go on, bro.
Umeona scarf peke yake, bro?
Like, scarf ni sijaona
nilala. Kila kitu. Kila kitu.
So, kitu ya kwanza nilianzaga nayo ni style. Fashion and design. Bro, nimekuwa nikipiga fashion and design kuanzia kitambo. Kwa sababu nikoga naingia soko hivi. Natoka siku nauza kwanza. Naingia soko napiga look. Nikitembea hivi nasikia mmoja anakuambia, "Hey, show ni kali nifinyuzie." Doctor Maybay sala. Hiyo time watu wako na mezea wadhi hivyo sana kwa mafala. Umeelewa? Wale ndio kwa mafala. Sasa Doctor Ladi na mzee yako akowadhi ati ana hema. Hadi kufika so tatu tisho. So unauza na tisho yako ama toja yako hivi. Unaona? Yenye umetoka ukavaa uko na. Sense of fashion yangu si kwangu peke yake. Kuna watu pia na wabamba. Sina maisha na wenzao wauzia. Hivyo ndo nikaanza kuuza. So nilikuwa na IG kuanzia kitambo ya fashion. Sawa.
That's the only one that you follow.
Azizi, achana na hiyo. Kuna yenye nilikuwa nayo before nilikuwa nionyesha sura.
Bro, watu sasa wanaanza kukunaro down zaidi.
Na kunao sasa.
Ndio anakutafuta service. Sio alikuwa na page nyingine before.
Hiyo page niliyo page nilideactivate. Kitu yote nasema hapa hivi. Najua hiyo hizi nilikuwa kwa kunimezea. Unangam. So niko passionate kwa fashion sana. Kulikuwa hadi kupika. Lakini kupika pia ni kitu moja. Naweza sema hiyo ndio kitu nilipatia kukumezeka na kitu kama hiyo.
Mukuchu ya hii menini in the past 1 year sasa hiyo tangu juu nimekuwa fit ya mani.
Okay, Mukuchu nini?
Mukuchu nini?
Hey, Johani episode.
Tutatranscribe. I'm so quiet today. See the man, I have the words.
Bakei kwa aje sahi. Kwaibiz. Just before, sorry.
China mambo.
Jupia sini content creators. Na tumekuwa, unajua kila mtu anaanga content creators, anaona manzee nyinyi mko mafutani mbaya.
Yeah.
So your experience e time mko in content creation, possibly say since bado unafanya fashion design kando?
Yeah.
So okay, now that you're also doing content creation, unaweza sema pakeko fit ama inaweza get better ama what has been your experience like?
Bro, naweza sema ganjiri ko BA. Si ko BA sana. Lakini kwa bia design, I had to quit my... nisiongea kilami. Minisha fosa. Minisha fosa.
Shepo kare. Shepo kare na wanda kuchoke.
Sana kilami.
Kangaro, John.
Wami umechom.
It's the John effect. I'm so sorry. Kupole sana. I'm so sorry.
Karibu uchoke of brand.
Dimples dina ni changanya.
Zemba mazaki.
Baba. So nilikuwa naongelea nini hadi?
Unaona hata ukachanganyikiwa.
Nilikuwa nakuuliza riba gajira.
Design ile havadi kukuit job yangu. Nilikuwa nafunza Arabic a while ago.
You speak Arabic?
Yeah.
Like yote?
Fluent mzee.
Wewe ni mzee bro.
Shukran.
Wewe ni mzee.
Talent mingi bwana.
Niko za
kwa. Wahid ni talata hiyo ndio mimi najua.
Any 1, 2, 3.
Yeah, that's all. Najua hata mpaka 10 lakini sitaki kuaibisha hapa sasa msijana. Sasa endelea.
So nili have quit job yangu juu kuna offer fulani ilikam. Nakumbuka nilianza hiyo job 2021 November. Nikai quit 2022 November. So ni 1 year.
Yeah.
So hii job nili quit kitu Thursday. Sato ya hiyo wiki nilikuwa nimepata nini ya rubies.
Hey.
Oh. Sasa Rubis.
So Goja, content Rubis 2022, si 23.
Nini yo?
Content ya...
Content ya 2022.
Oh, yo, so... Mm-hmm.
So nilikuwa na kitu kama mwezi kadhaa hivi kwa content. Kwanza ya November nianze wera. So, nikapata mboka ya Rubis. Rubis wakaniambia, tunakuwa fa ganji kadhaa ilikuwa ganji... Sijia ilipuwa content ganji kadhaa.
Yeah.
Appearance, video moja na static mbili. Na ilikuwa ni ganji fiti. So, nikaambia nitawapatia jibu. So nikiangalia hapa katikati napiga hesabu ya nafaa kukua wira sato. Jumi nilikuwa na off Tuesday ndio nilikuwa na off na peke yake wira. Nikaamua sasa ni mimi niko katikati ninge wira.
Yeah.
Na ukute hapo nimekuwa event ya Royco, nimekuwa sijui event ya nini.
Yeah.
Design yenye nimeomba ruhusa wira. Sasa hizo omba ruhusa tena.
Yeah.
Nikaona hapa kuna ujanja. Alafu bado nilikuwa nimebana ndogo pia na watu wa wira na nini. Alafu yeah. Unamezea mimi mtu mwenye nimetoka ghetto. Sitaki yeah. Mwanaume anambia ufala. Unaofala kipata. Unamezea.
Yeah.
Sasa nimegrow nilifika mahali nikaona kuvaana pia sana isaidi.
Yeah.
So wewe unabeba ndogo.
So ni mzee weni star huko nje.
Imagine ubo ulikuwa unavaa na wera.
Nimevaa na wera. Kuna street sleeves hazipita usiki.
Anyway, mbona leo sasa riba bila
design. Hizo
ndo riba tunakujia.
So nilikuwa nimebebwa ndogo wera na nini. Naangalia mtu hivi naona wewe venye unaweza kufanya. Napiga tu hesabu ya wewe venye unaweza kufanya. Alafu naona nahitaji ganji. Kuna rent la kulipa huko kwa club, kuna nini hizo ma responsibilities na nini. Unatulia. Sasa hii chance venye ilikam. Nikaona
wewe ndio
let me be my own boss. Unaona ni kama kuchorea tu. Unaona ni kama kuchorea.
Ulitoka aje ulisema?
Ah nilianza
sidai
kuchoma mapipa zangu iko tena niko na malengo zingine za ufala nikienda kuchukua wira. Sijui mbele venye kuko.
Yeah.
So lazima nitoke kwa uzuri.
Yeah.
So nikaandika resignation letter. Will you marry me?
Joel. Come take a poker shift, Chef Wislando.
Chef Wakare.
Chef Wakare.
Propose like Lami.
Anatoa moja.
By the way, babe, any jokes?
Oh, God.
Artistic license.
Kali, kali, kali.
No, for real, me babe, I'm joking.
Misa nuna kubolewa kudanganya moja moja. Come on, babe.
Artistic license.
Yeah, so nikachore hiyo
wira. Babe, this was a joke for real.
Ukachawira?
Nikachawira na nikaingia hiyo shughuli. Unaona? Niliachawira nikijua. Kwa sababu nilikuwa naambia uni bro wangu mbigi.
Shout out.
Mimi utaka advice sana kwake. Wako na experience zaidi kuniliko. Na pia niko na manager mwenye amekuwa kwa industry for very long time. Rada. So mimi pia chukua advice kwao na nini. So watu wengi Ted Waweru pia nakumbuka pia nilikuwa advice kwake akaniambia sasa hii chore wira kuanza. Kwanza nilikuwa naambiwa content creators kwa sababu mimi je ilipo kwa content mimi nilikuwa napigaga tu ile vipassion na nini na rada so nilikuwa naambiwa mzee content creation ikifika February March April hapo mnaumia gambaya unaona jua tu wengi si my endorsement hakuna na nini lakini niliacha hiyo rada nikijua mimi na feel mimi ni star na feel kitu nafanya
una feel iko right
eh na feel tajipa so time aliniambia nisiache nikachorea mwezi moja ili mwezi moja na nusu kuna bombo clat
katoka aende huko
akawa natumia bombo clat
hivyo ndo nikachorea vera na saizi ni kungangana mimi sipigi asol moja je piga asol moja na nauza cladi kuvalishana stylist design kama ganji yangu ya content imechelewa bado
uko on
bado utadishi si hatu
kama kwanza. Kuna content kitu analipo hapa hivi mnajua content iko na ganji kweli lakini shida ni ganji yao chelewa ganji kutegemea hivi ganji kutegemea hivi na kufaka kwanza ukishamaliza shughuli hivi unaanza kusikia sijui nini
jamaa wa finance ako live
lakini mimi nikiwa client mtuka wewe na kupea pesa yako mapema mwambie utaleta jeshi
kwanza vile anasema unavana wewe ni wa Iceland wapi
mimi ni Iceland
umo
mimi ni wa Iceland
born raised umo
sijazaliwa Nairobi actually. Nilizaliwa Nax.
Chef.
Twinsies.
Alai.
Yeah, we said.
Misha,
anything to your beds.
Hi baby, I'm just playing. I don't even watch this.
Then ukakamsa umoku how old?
Nilikuja umo kitambo. Nilinge umo kitu 2016 ama 17.
Ushakuwa mauru hivi.
Bro, nilikuwa mauru kwa kitambo.
So ulikuwa una pesa watu uko na.
Mimi nilikuwa fadhila, nilikuwa mimi nimeraised na single mom. Na mimi si mama's boy juu mama mokoro kwa na mimi. Yeye alikuwa na travel. So mimi niko na bro wangu. So ile mauru unaona huko nje ama kwa TV, naletea bro wangu mdogo na mfinyia. Unangamu?
Na train
yeye. Ama my boys shule sijini. Shule mimi nilikuwa kusema mamzee. Unaelewa? Alafu sasa kitu fiti tukiwa Raima ilikuwa class yenye sisi tuko ndo ya mwisho. Azin ilikuwa ni shule mpya. So sisi tukiwa class 7 na kula class 8. Mpaka tu graduate or rather tumalize class 7, tukiingia class 8 ndo tukielekea class 8 ndo inajengwa tuna. So sisi ndo tulikuwa
the oldest fiti. Ever.
Exactly.
Yeah. Gani?
Anakuru Christian Center.
Sasa watu wameanza kutick boxes. Watu wameanza wapi na kuru.
Na kuru pia zara kuna watu wengi acheni ufala. So
stop it.
Uko mimi ndio nilikuwa kusema until wasudi wakaanza kuingia hiyo chuo. Sisi ni mrefu hivi mzee unarusha nguvu hivi na gova mapaja. Chef Gennady na Mdem Msudi. Chuo. Akanifanya mbali nishika kandusha sijui wapi.
Alikufanisha.
Kila mtu analetea ufala. Unarada.
Hawa sudi vile ukuwa refu hivyo hata dema anaweza mpea nini akiwa amesema. But anyway, check it. Nilikuwa nasema every 15th minute tutakuwa tuna highlight my small businesses. So yeah, this week actually chill kia. Nitani kushow. Nitakushow. Anyway, this week kuna
lazima ni promo mse wangu.
Of course. Kuna hospitality service inaitwa Tripitaka. So tripitaka mtaona tutaweka hapo chini tutaweka pia hiyo hiyo page. We will. Aya guys.
Watu wanazua sana. Siweki vitu. Ataweka stuff. Ayeki. For 6 weeks
I. Hapana, this is a paid ad. Hii nayo nitaweka. Nisipoweka ngori ni yangu. So ni tripitaka ni hospitality service. So ni wase wanaweza kuwa partner wako wa travel business, travelers nini nini na everything. So mtaicheki hapo info itakuwa na link itakuwa pia kwa bio. Ni hospitality service. So pia like base. So unajua we so unajua anga vile hospitality service uko.
You in hospitality.
Unduko hospitality. So yeah man, alafu sema hiyo nini yako.
Oh yeah man, shout out to my boy Nix. Let me get the name right. Jo amenifanya kazi poa sana man.
Alikuja kejani so anafanya pia home calls.
Alifanya house calls. He was so funny, pose like staki kumdecride sana, but excellent customer service mazee. He came hata akuniumiza na hii shit bro, unajua nilisikia ati wase wengine hata tu ufinyilie hiyo stuff. He was very gentle, pose page yake pose. Aitwa Nix Tattoos.
Ebu spell, itaandikwa hapo down.
N-I-X.
Itaandikwa hapo down.
Yeah. Tattoos, let me
check. Alafu akaniambia story fulani crazy man. Apparently Nigerians. I'm not being xenophobic so msiniambie ni chill. But aliambia ati Nigerians ukam alafu anaitisha piercings a dick bro.
Oh yeah.
But see people do part.
No.
People do
ati, it. Ati Nigeria likam kwa store yao. Yeah. Ati yoga me I want piercing for me somewhere. Yeah. Ati where ati let me just show you. Akatoa mzigidi.
Kaeka kwa meza.
Akaeka juu ya meza bro. Akasikia
that old sound effect.
Sidani ni boom.
Hadi iko na echo. Nikaile anguka alafu ikafanya hivi.
Kaeka kwa alafu akasema katinga kidogo. Ile time kwa Nairobi kwa Nairobi. I think ilikuwa hiyo day. Akasema tu msa nitaka weke piercing hapo. But akakataa juu you know he's a guy with morals. So Nix Tattoos ako on. Look for him. His prices are amazing. On honest stuff. Yo, umezuma hapo. Unajua imeshika.
Usishike hivyo.
Bado sijamaliza by the I'm still due for like 2 months. Yeah, I'm going to do a sleeve eventually. I have to get my ex's name of his started.
Yo.
Kati hizo.
Mgani ule mwenye love of your life.
Eh naweza kawe dem alafu chef wa Islando alafu
bomba class
watu na
bomba class
that
I'm gay shit
and I for my
yeah so Nix Tattoos please follow. I hope utaweka your stuff
mtaweka kila kitu
pia amesema tuende nini Matching Tattoos as a podcast. Are you down, Nyameta?
Absolutely.
Atuweke kitu kubwa sidi naweka kitu ndogo
pop size yake tatu hata
junior SD
yeah.
Yeah, so big shout out Nix Tattoos, sindio? Yeah, na pia Tripitaka. Big shout out to Tripitaka pia. More information itakuwa hapo hivyo.
Can I plug another one?
No. Sai watu wameanza kulipa. Hatuwezi patiana for free hata sasa. Sai tumefunga. You can hit us up, we'll give you a rate and a small fee for the small businesses. Yeah. So, let's go back to the chef.
Chef, wiki yako imekuaje? Leo ni Friday. Hiyo ni a question usually asked na tujiuliza leo.
Yeah.
Wiki yako imekuaje, bro?
Wiki yangu imekuwa bia. Sunday mepita nilikuwa na host event. Excuse me, host event kama B&B. Lakini.
No.
I don't know as low. Unacheka 2 minutes later. Anyway, wiki imekuwa fiti. Sunday nilikuwa na event na ilienda fiti sana. Na imenikamilishia wiki yangu best.
Alafu
nimekanikijua kwa hii wiki mzima nimekanikijua Friday na kuja hii podcast. Ilikuwa inanibamba.
Ah, nice.
To John Melly.
Big shout out.
John Melly effect, guys. Kama boy
mafala. Wesu wambia yu mwanaume ni kusukana. Sasa yu umesharusha lugha. Yu ni yule mtu anajua tuku ku melt your heart.
Well, ukibambua bambika, pause.
Sorry. Wow, sawa.
Mimi nakumbuka si boys alini approach, mimi ndo nilimu approach. Nakumbuka mimi ndo nilimbia.
Yeah, by the imagine alikuwa me DM pod tu kusema, yo, by the kazi yenu ni safi. Nilikuwa ninawacheki kazi yenu ni safi. Hadi nikasema, what hadi nikafikiri ni parody account. Unajua una confirm hiki kwanza na ni yeye kweli. Nikasema, hey, hadi kabidi nijulishe. By the way, si admin ni kids.
Tungemejua na kukiss lakini umevaa mask. So, ni sawa tu, but thanks bro.
kwani ana dedi saizi
kuna time
again to the babes this is nothing
is
but
content.
Yeah,
so John, like, I was asking you, like, what do you do like in the events? Is it like you cook for people and then
okay kitu hiko ni nachukua kama this time nilianza na 6 people so tuna actually na book B&B sema kama ni 2 bedroom ama yenye inaweza kubali tukue more than 2 people ama 3 people so then napika na come up na 2 recipes jimi uchora recipe from scratch so nakuja either na 2 recipes za mazigizaga vitu genje sawa na madrinks ama smoothie mazigizaga inamaanisha ma spices ama like unaelewa
kuchopa nini
kama munchies hivi ma unaelewa mabujing
okay
so mabujing
mabujing
maze odie zuko nyuma na amesema hii ni gani go on
yeah so na zinispi so akikam agenda ni si lazima ulewe ndo have fun.
Yeah.
Unaelewa? So kitu cha kwanza tuna restrict any kind of drug na pombe hakuna.
Hata sandwich.
Kitu yote na kulewesha bro. Kitu yote na kulewesha. Hapo tunataka ukiwa sober 100. Unaelewa? U experience fun na Chef Islando na group yake na timu yangu ukiwa
sober.
So kuna cards, kuna TOD, kuna games, different type of games. Kuna coach movie, kuna day coach movie. Nataka nifikishe mpaka mali neza haya PS, pads, anacheza na shindana, kuna tournaments kama boys na nini. But apart from that, kuna meda pia, ku experience meda ya Chef Islando, ku hang out kama meet and greet pia, rada, hiyo design.
Una charge?
Eh, na charge.
That's
kama hiyo kwanza nilianza na 5Gs per head. Yeah, 5Gs per head.
Sasa of course imepanda na usiwaambie wakikuuliza unawaambia yenye unaangalia mtu hivyo unasema wewe unaka so moja.
Sasa nenda chini ya Bob 5.
Nenda chini ya Bob 5. Hawezi of course uwezi.
Lakini nenda nikipanda tu kidogo kidogo sababu unajua mimi pia ni wa Islando. Na nataka pia watu wa Islando wa
experience
ama kama the more na kuwa na watu kadhaa wa Islando the more vibe pia na kuwa sababu event yenyewe inaitwa Islando's experience.
Hiyo ni
fiti sana. I had a question like also do you do like chef hiring services like kama mtu anataka kuja akuhire like they're having a small intimate party
like my private
party
cookout center.
Yeah.
Mizidu lakini si mdemo anaishi peke yake stay kwa.
You actually very smart for that.
Stay ball.
So mesema mzana za kuitia chakula kumbe ni chakula kingine.
Chakula kingine kumbe ndio umeenda.
Kumbe kwenda bujing.
Na favorite food yako ku make ni gani?
Favorite food yangu nauliza kwa karibu na kila mtu bro favorite food yangu kuwa any new recipe yenye na come up nayo.
Nilijua utasema hivyo.
Yeah. Any new recipe. Jumi kama saizi naweza kuambia nikitu nimetoka ku make nilikuwa kabla ni come nime have mavushing flani ka snack tu hivi mkate nimepiga na ma smoky na ma vitungu na ma sauces alafu nikaipiga kwa toaster ikaikausha fiti unarada so naweza sema saizi ndio kitu inanibamba nikirudi mtaani nataka kuipiga tena but nikikama pna idea nyingine hiyo nime kama pna ndio inakuwa genje yeah
okay
na kwa genje periods
hey.
Yeah. Say you better yo
my
give me food the andike.
I don't have any.
What's your favorite meal?
Yeah,
nicely. Ugomza da shek, don't skip over.
My brother, where are you?
I will leave.
Why? He matters. I don't know about you.
Bana.
Like my favorite food
Ostaje zile za walame sijui alfa
lasagna.
What's your favorite meal?
Generally ugali, chicken and managu.
Damn.
Na wewe?
Mimi rice and mincemeat.
Is it that damn a good one ama damn a bad one?
It's a good one like neza kumekia.
I'll hire you.
Rice and mincemeat?
Yangu utakubali ya private.
Hey guys. Babes, can you see what your babes are up to? Like, what's not happening?
Nikikuja podcast babe alikuwa amejama kaniambia I wish you all the best hata upate perfect mark huko juu. So kama mambo yake mesikia.
mzee uambiwa go and have fun with all my dev.
Ndio najua hizo maombi fupi ndo zinafika ngambia. Naambia ngawa to God is a busy man. So ukiomba omba rakaraka pia usimweke watu wengi
wanapaswa. Kuna line.
Kuna line alafu pia unakuja nitakuwa mafuta 5 minutes.
But thank you for that prayer. It's working out well.
Yeah, it's working out.
Yeah.
I think I'll go nasema my favorite food ni rice na mincemeat. Close second ni nyama beef stew. Sukuma na ugali moto. Hiyo ni a close second.
Where would you eat ugali baridi?
Like, si ugali ati mepikwa 4 PM, alafu
oh, kuja kukula. Ugali ya saa hii.
Bro, ugali moto uslap. Walai ugali moto uslap.
Alafu
iskwele gumu ile.
Hey, kisha poa inaanza kuwa ngumu ngumu.
Imekuwa di blue band.
So ugali is winning here.
Ugali na duel.
Mimi na kwanza Masango aliniambia ni food alikuwa nakulanga akiwa pregnant na mimi sina mimi like you get right? Yani like mimi ni kwa ndani
aje pose pose
na nani gafikiria hiyo
okay mimi ndo ni kwa ndani ya tumbo pose
okay
it's a long dick unaelewa bwana
yeah we get you
but alisema alikuwa nakulanga nyama choma sana sikuwa najua but nilimwambia mama unajua mimi upenda nyama choma kani unajua nilibudako alikuwa ananulianga hiyo stuff sana nikiwa. So nikaa kimanchi nilikuwa na munch unanipata. So mimi ukinipiga tu nyama choma.
You suggest nyama choma
a day in my life. I mean tunaweza sema in 3 is favorite meal.
Pork. Hebu sema ni
inaweza kuwa watu wana hang out nao wana get.
Unajua sami tunaweza nyama choma aje niki babo wangu atanua sangapi.
Hata I suggest nyama choma. Atasema tukule pork.
Si kila time nakula favorite meal yangu. Nikiwa na nyima boys that hii ni kitu unakula peke yako unaikula ukienjoy.
So mimi share.
Mimi ni nyama choma alafu side unaweza leta kitu yote but preferably ugali na kachumbari. Unaona? Na wewe oh, usiseme zote.
Wewe cheka hii hapana. Mama Jay podcast niliwaambia we don't condone fat shaming. So usijipende hiyo zako.
Endelea.
I think rice nyama. Kuna garis nyama excess, alafu chipo number 2. But nikisema chipo ita feed into the stereotype.
Alafu burger number 3.
So imagine spendagi burgers.
Pizza.
Na prefer pizza.
Yo rice nyama, ni nyama gani specific? Beef, chicken?
Mbuzi.
Mbuzi, yeah. That's a good one.
Yeah. Rice, napenda rice sana. Nikan kofa kwa wallet, but wait, is that tribal?
Could be
Marges walalo.
You know, at for a very long time I really didn't know the difference between beef and goat meat. And to say
taste ama like
everything
tasty mimi na feeling goat tamu zaidi kuna flavor nyingine
beef and then my mom was like okay you're embarrassing me now
what about the nyama ya ngombe
kuno favorite meat yangu pose.
Hey.
But nyama yangu favorite ni pork. Ni venye kuna dem fulani Muslim tunabonga sasa hivi. Nili try kudanganya nikasema sitaki kuanza hii kitu mpya na uongo. So babe, not babe. Where?
Nani?
Where is not even a term of endearment.
Mimi natoa naweza taka siku moja m decide madai kudishi nini kuje ni wanispie.
Kwanza hiyo ndio ilikuwa idea.
That was the idea.
Tupike pamoja. Msiiseme hata bado episode ni mingi. Unajua? Juu tumenauiana tunaweza nispi. Tunaweza nispi ma die bars. Unanipata like mabada. Hapo
umenipata.
Die bars is so bad.
But tuta organize tu. Na like wewe kwa msee wa muziki unasikiza nini? Naweza guess already.
Yeah.
Oskiza Brooklyn sana pia.
Oh, alikuwa anasema
Hapa.
Nisema we
Doba. Artist Wanax, Samido.
Samido nani?
And hand us. Please that.
Siwa tunakula. Cardinali. Brooklyn Boys. I can score so much into music.
Okay.
Yes, score so much into music.
Na movie ama ma TV shows.
Vitu mimi watch sana ni Boka. Boxing.
Dimba
Messi fan wa ball hivyo. Nilikuwa cheza ndimu kitambo nikachorea.
This is my man. Nilikuwa
so
right here.
Unajua inafika ngamia ka fulani mzee unaangalia wa kuna msee age ako TV na mimi niko hapa tu bado.
So ndimu zii. ndimuzi sport yangu fev ni
but boka. So lakini hobby zako mingi zina involve fashion, so like unataka niambia saa zingine uangaliagi tu like hizo ma stuff
actually neza waste a lot of time Pinterest.
Okay
you guys are telling me
take
over
the me episode
this is the most good nigga ever.
I'm gone, no, Pinterest guys by the way
that's good
iko na meaning
let's talk about you. So do you see yourself having a big fashion house? Like, are you investing with the money that you're getting now?
Hey, that's a good question. Sema tukisema kwa industry ya fashion venye nataka kuifanya hii Kenya ni kitu different. Kuna watu kuna ma celebrity nimeona wameanza ma brand zao na manini, na kuna watu pia hapa Kenya kitu, kama kuna tunaweza sema Kenya watu wengi wanajua ku dress but hawajui ku differentiate between fashion style na style. Hawajui ku differentiate between slow fashion na fast fashion. Between designer na stylist, between original and fake. Narada tukao hizo tusimwage unga saa hizi, lakini hiyo ndio aim yangu. Nataka kuja kuchanua wadhi mjamaa akuwe rada ya kujua second hand ni origi kuliko ile nyonanua mpya kwa duka. Nataka kuchanua mjamaa anajua hisi color blocking, hisi color clashing, ini color blocking. Unarada? Okay. Tuka mnarada kituka hiyo.
Tunakumezea.
I understand you.
Umeenda chuo for his stuff? Ama fashion and style or something? Ama ni tu
unfortunately mimi niza kuambia story na inaitwaje financial na nini sikuweza kufika hadi secondary. Sawa. Niliacha chuo Raima. Na nashukuru sana juu ingeniwaste ya time baa sana. Juu ukiangalia siku hizi sana maparoa na sukuma watu kusoma vitu zenye hawako passionate nayo.
Yeah.
So mimi time niliacha shule ilikuwa chance yao ilikuwa mambo mtaa.
Of course ilikuwa moto si tuliacha pia.
Lakini ilikuwa chance yangu big ya kufanya kitu napenda.
Yeah.
No. At least
tuliacha wachana waseme mafala.
No.
Ngoja. Ngoja mimi hata bado niko sasa now that we bring in this new piece of information. Acha turudi. Ulinispi Ochaps 169 ukiwa Raima?
Sikuwa Raima. Ulikuwa chuo but ya Arabic.
Ya Arabic, yeah. Oh,
kiju. So ulikuwa na lana Arabic huko.
Hapo ulikuwa mbigi. Hapo nishaanza style na mezi ya style na nini, but nikaavu kuistop kiasi.
Niniongeze.
Juu Arabic kileza kuisoma mpaka nikiwa mdogo. Niniongeze sema mkoro wangu alikuwa anafunza pia Arabic. So akienda kufunza zingine anatubeba tunaenda kunini na yeye, travel nje anatuacha tunajifunza na nini na nini. So ni kitu pia nimegrow nikipenda.
So all that you know about fashion as you're saying ni vitu tu out of self interest umejifunza.
Nisema ni talent, niko passionate kwa hiyo kitu. Narada. Design kama tu kupika sijasomea.
Sijasomea.
Lakini unaweza niweka na mtu ameenda past school ama mtu ameenda
mtu ame graduate university kama
exactly. Actually napata hadi ma DMs zingine. Mtu amechoma mtu amesoma chuo.
Amechoma suo.
Narada, so mtu ameingia mesti, amekula mbuku ya kunispi, ameivisha mbaya. Sawa, kiyeye. Lakini kuja kutry, unatry meda yake, unapata, bado iko na ma azina iko venye unajua obvious kuzore talent
mtu
amesomea ni vitu mbili different.
True. Hizo ni vitu mbili. Kuna akili ya kuzaliwa na ya ku
exactly.
Mimi nangoja saa venye uta incorporate fashion na food, like unaweza make nguo tunaweza kula.
Nguo mnaweza kula.
That's such a brilliant idea.
Mimi naona kwa runway zingine ati like dema atembea tu na food bro, like wameka concept.
Ama
venye Lady Gaga alienda kwa EMTV Awards kitambo na dress ya nyama pose.
So naona kitu kaya, yoni kazi ya designer. Yoni kazi ya designer.
Sasa stylist ni?
So, mi stylist, kazi yangu ni I buy the fashion, I buy the design. Then what I do with it is what's called style. Umelewa. Fashion is what you buy and style is what you do with it.
So style basically like
I'm just style.
Unaweza cha demo kwa ku style.
Sina mdem. sina mdem lakini time nishekwa kwa relationship tukatra hiyo stuff lakini but naweza sema pia madem nimekuwa nao madem nilikuwa nao before sijakuwa na mdem mwenye juu kupiga look juu ndo ni kutrace ni kubongeshe lazima kwanza pia dance yako
so hiyo ni one of the things unaangalia kwa dem.
Sisi sema hiyo ndo naangalia kwa mdem
but I notice
but na notice eh. Sisi sema ndo naangalia mimi naweza kati hadi ambole steamer shikoe kwa umetoka huko kenyeji pro max
aya lakini sasa ni nini basi usaka kwa dem like vitu tano za kwanza kitu ya kwanza usiseme la... usiseme hago useme jegi hizo ni mbili tushatoa so
niseme hizo
ameogopa buda
jina anyway kitu ya kwanza nataka mdem si stress mi spending mdem stress sawa alafu mimi nakoga na commitments kidogo hapo kidogo na kuchat kila
saa married to the game
kitambo nikoga hivyo lakini siku hizi mzee niko focused
hakuna time
so, mimi nakoga ule mjamaa tunaweza chapiana masaa kiasi nikwambia yeye acha mimi nipige shughuli fulani tutachapiana nikikudungia na uko fit mimi na dike dose nimechoka nataka demoniza understand hiyo situation
si aje atia mjabonga una cheat
mjabonga inakuwa tena amejam na mbongesha hivi
ukiwa call kwa simu bado una kwa mask bado uko
na kwa mask uko na ujinga sana
odunda
nimekungam.
Lakini hiyo juu asawa kujua hiyo unaenda bila mask ndio ujibambe wasawa scam kukusumbua.
Lakini sherehe niliacha kupiga 2020 I think.
Nice. Hebu funza hawa.
Go after my own heart.
Kina nani?
Funza hawa.
Who is who? I mean
au ndamfunza labda yule
huyo achana na yeye
ndamfunza sasa hivi
ndamfunza don't worry ndakufunza nikifunzwa
ndio mkono hapa
so kudunda kidogo saizi ni bland lakini Sunday kidogo ndaka ningie na memorial ndap kuna event fulani Alchemist I think itakuwa
so na mask ama without
mask obvious without mask
but ukienda na mask Alchemist unaweza wateka
ile ndogo sezi kosa mbaya lakini saa misko either kuteka watu jua content yangu jo
hakuna imposter hakuna mse ameanza kuvaa mask pia mali
wako wengi sana bro actually kuna dem alintext DM kwa wengi DM kwa Islanders
ile account ile
wakidhani nyingine star respond lakini mu respond kwa each and every bora men text kitu unaona
kitu ya maana
unaelewa sasa una text hapo unauliza
hey
vitu of kuna DM sio na hata hiko sawa hey pe iko sawa na lazima tusikizane
usikieni anasemaje
exactly mucha pera na mafan sana unaona juu pale nimefika hapa hivi ni hao
100% a big up man big shout out
nasema naweza sema kuna mdema shiny DM akinisho alikuwa na mokoro wake lakini nalibamba ni hadi mimi niko na hadi mafans ma mokoro
tu content hapo najua ni safi ni kitu anaweza enjoy pia
so madama akaniambia nilikuwa na mokoro wangu kwa dinga tukakuona nimebambika mbaya nikamwambia mimi atilikuwa amevaa kanzu na hiyo maski yako alafu umedai blue unajua before he fade ilikuwa blue umedai blue nikamwambia wewe si mimi uongo hadi nikakusalimia chef wa Islanda ukanifanyia hivi akakufanyia poa sini akajua baa na watu wameanza kuchukua shughuli yao ni kama nenda kwa mtu yote unapiga shughuli yangu unajifananisha na mimi endelea hiyo shughuli watu wanandia madio ni maski nimetoa wapi na watu confuse them
I love it.
Kuna dema kwa mali mazee ameambia mabesto yake. Yo, Islando ni chaliwa.
Anakambash yangu.
Unajisikia hadi kuna voice over fulani nimeupiga nikisema endelea kujifanya chef Islando before nifanye face reveal. Endelea kuwateka. Kuna mali Musa makituka hii. So mimi sina ubaya. Bora naziwa hakuna mtu anaweza fanya kitu. Wewe unasema wewe ni chef wa Island look na nini lakini ikifika voice over unapewa. Na kwa ngojea ni kwa
sababu ya kiuno.
Voice not voice over sijini ni naraga.
So kwa industry especially sasa yenyewe ya kupika. Ni nani ungedai like kuwork na ama nani like accept wawe rooted men notice nini my best Texas.
Oh rooted ni boys wangu mbaya sana. boys wangu mbaya sana. Ovichi nilikuwa nakutana gadi na video zake. Bro nilikuwa naangalia video yake hivi. Nashanga. Kwanza acha video. Alikuwa anapost pic kwa sababu yeye pia upiga look akipost
yake. Anapiga pic.
Mademu pendo mzee mimi sipendi hiyo.
Ajarade.
So Ted alikuwa akipost, akipost njapi yake na tiki imegonga 2000 likes niko like shit.
Yeah.
Na iko na siji 2 hours.
Yeah.
Mimi kiangalia yangu mzee imegonga karibu 26. Alafu yeah, naangalia fashion yangu ni safi. Yeah. Ted yake ni safi.
Yeah.
Yake ni safi. Yeah. But naweza sema bado
kuna tatizo.
Yake ni fashion yako ni style.
Exactly.
Sawa.
And then ukweli.
Listen.
Yake ni fashion yake ni design yangu ni style.
This style.
Yeah. So naweza sema Ted ni mtu wangu mwenye alikuwa na mochadi mpaka kitambo, akini inspire at some point ya kukua kwenye
Big shout out man, big shout out man.
So na nani mwingine kwa industry unge die like labda kumeet ama kupata relationship kai hiyo na tena.
Nimesha sema mimi, what else?
Cause daddy baby girl, wakati tunakutoka kwa mtandao.
Umemua.
Umenimaliza.
Umemada.
Naweza sema chef yoyote yako hapa nje mwenye ana try. Na hata mwenye yako huko jema mwenye yako chini. Mwenye tunaweza pata chance ya kupiga shughuli na yeye.
Bora uko na passion.
Yeah, bora uko na passion. Sizi mind.
Umecheki udem anaitwa Su.
So
Wino. Yeah, chalio yake bro.
You did something together?
We actually supposed to do ilikuwa December I think.
Mm.
Yeah, ilikuwa tupige video moja.
Mimi naona ile siku mta internet ita break. Ni ile siku Su Chef Westlando na Ombacho watashikana.
Done.
Yo the internet inaweza pasuka tukuona chakula nyota.
Hello to wake kwa hiyo Islando hangout. Isn't Islando hangout?
Gani Islando's experience?
Islando's experience.
That's crazy.
Don't.
Wow, wala kwa onge Sheng alafu sua ende achimbe shimo. Wow, so masterpiece.
Actually when you just shoot, bado na Su. But tuko tunafaa kushoot nao, but I think amekuwa busy and all that and. But kitu itatoka.
Unajua sasa nyinyi wote mko booked and busy bro. Ni ngumu schedule zenu zipatane.
Eh, ni ku try hiyo. Ni ku try.
God.
So learn me check una.
So me check ani nini anasema fani.
Yeah.
Like guys, inside wanadanganyana.
Tulia.
watu wapenda.
Yeah, why you so aggressive?
Kuna the planning nilisemaga mtu anakuja na kuuliza kwa voice over. Kuna mtu anakuja na kuuliza venye umemake life yako ikakuwa easy gaji na nilafu naambia ni God. Yeye ambia viwete. Nishasema kitukaa hiyo. Sasa nimesema ni God nikakumbuka ile ndio.
Na we get each other.
Juzi kuna swali jamia 3 menami juu. Wali make joke fun.
Oh, niliona.
Hadi ushaona nini? Parking ya wheelchair. I mean,
watch this ya tutaisema. But just to break to monotony kidogo once again. Small business.
Aha.
Tume DMs, mfanye kila kitu, mtu call, mnishow, kama na dai hiyo rate, juu kuna rate. Lakini we only take 2 per episode. Hatuweki wase wengi.
Yeah.
So big shout out once again to Tripitaka.
Yeah.
Tripitaka, unaweza watafuta kila mahali ni hospitality service wenye pia. Pia by the way wanakuanga wanaenda Radisson Blue and ukitaka story ya food.
I saw they're having something soon with the Ben's Hall, so.
Yeah. So big shout out to Tripitaka. Tutaweka kila kitu hapo info, you can go and find out more.
Yeah. Uh-huh. And so, once again, Nick Tattoos, shout out. No, Nadia amenika kwa highlight ya page yake.
Nice. Nataka tattoo.
I'll send man, you know he's been doing it, but say yes him so social media. I didn't gambia Buddha. IG yako ni portfolio yako bro. Sasa hata kama usipost hapo. So he's posting more. I didn't know a lot of my followers when I'm follow. Thank you guys for that. Shout out to the buddies. Only fans of Bad Boy Owen.
Oh, anaitwa buddies.
Yeah, the buddies.
No one when it's out ya mama.
2027 na run MCA of women rep.
2027
women rep Nairobi.
Are you guys joining me for the march tomorrow?
Yeah, we'll be there. Si tulishaongea?
Yeah.
Mtani cheki pale. And chef,
usikimie.
Speaking of tat, wonder what unaweza katat ama uko nazo?
Sidai ku run out of skin.
Hey, kama usikizio wa kardinali hawezi jua hiyo.
Hiyo
ni bad.
Sasa simtu.
Aisi katat jua na run out of skin. So like ink ndio ina kwani. Anyway.
Okay, can I get, but I thought there was something deeper. Like umeisema nikani kitu kingine.
Lakini uko umeelewa.
nilikuwa nimeget your kurat of skin like utaki ngozi iishe yani.
Everyone can confirm that Nyamita is low.
Pia Nick tatuza offer kufanyia tap. That one. Nasema mambo anapenda content yako
mbaya. Sikiza nenda kumruga.
Sawa.
Nasema utafute yako.
Kabonga niko na moja hapa tayari msifanye nitoe shati. Alafu nilicheki.
Umetaja Savara ni nani? Bensol.
Bensol.
Bensol piga look safi sana. Huyu jamaa.
Eh pia ame.
Jamani stylist mgeni.
Umemezea.
Anapiga look safi sana.
So kwako ni wasanii gani wa Kenya unaonanga yenyewe wa mimic effort kwa
issue ya style. Si fashion na design.
Oh, it's style. Style, I'm sorry guys. Yeah, style.
Mtakwanza ni zataja. Mtakwanza ni zataja. Sauti Sol look yao ni safi.
Real.
Sauti Sol.
Hata fancy fingers.
Look yao ni
safi. I mean, one thing his style is amazing. I love
that. Mtu wa pili Bensola ko sawa.
Yeah.
Bensola ko fiti. Sijie pia kwa ningia kwa Sauti Sol.
But yeah,
ni Bensol. Sasa kuna Bensol, kuna Octopizzo.
Ah, namba 8, namba 8.
Baby.
Kuna mtu mmoja mwenye ako underrated, sijika kwa watu tambua style yake na nini lakini masterpiece. Masterpiece look yake huyo jamani. Class ingine.
Ni masterpiece.
Oh, ni master. Kabisa. Sawa. Yeah, design.
Yeah.
Mtu mwingine neza taja. Wenye sima celeb. Mina mezea wenye sima celeb. Mwingine na mezea wenye sima celeb. Kina Demba. Kina Demba, kina Mbaluka, Kevo Mbaluka, kina Umu Jamale. Kuna mori wangu fulani mdemu, Umu Jamale. Boys wangu pia hapa hivi. Unachikizo boots.
Naona.
Alejandro hapo.
Check out your smile. Anajua wako no look, bro. He got that shit on.
Unajua kitu fiti na style. Ukitoka kwa kija kwa umpigia look safi. Ukitembea mwenye unajisikia tu
kuna hadi confidence inakuja na kupiga fiti.
Lazima utembee kwanza hapa hadi tao utaki na kupanda gari.
Rosa ni kila good feel good.
Exactly.
Unaga bro siku joko into his stories za style na fashion na design hivi. Like ni interesting kujua. Kwa dhani wewe ni mseto wa kupika tu hadi inaanza na kupika inaisha kupika. Kumbe bude ni gwan man.
You were saying
you're
more than?
I'm more than a chef.
Yeah,
I'm more than just a chef.
Yeah. You're not only resourceful in the kitchen, even outside of it. Ujelewa nasema, yani.
You
did
it. But
you're kilami, you're not saying kilami.
You're not only resourceful in the kitchen, but even out of it.
Exactly.
Nasa sa maju ama internationally ni nani unaonanga?
Style.
Breezy, bro.
Yeah.
Please,
Chris Brown,
24/7.
I just
did the boys.
24/7. Actually, kwa unafollow your young Islanders, nini nashikaga nimempost.
That's possibly my favorite person on this world. I mean, no, like second favorite. my second favorite person in the world.
They can't go to a ring.
What did you just say?
After msupangu na baba, this is a very too serious contention. Love Sasa Chris Brown.
Awe Chris Brown kwa klasi yake. Huyo
mimi wana Kanye yako na such a visionary mind hiyo shit yote.
Kanye's trash.
Kanye nyao unangifanya Kanye kwanza style mamanzi wake. Kima
are you seeing what he's doing
Kima,
now?
Kima ja dress vizuri kutoka achane na Kanye.
Are you seeing what he's doing to his wife now?
Na sikina
no, mbisha Kanye.
Hapana.
Like, kuna style mpya Kanye ameanzisha ati manzi wake saa avai toja.
That's I feel like he has a
mbona assume ni yeye anavalisha manzi yake hivyo mbona si manzi yake
anataka.
He says that he styles his women
and so ile nguo yenye mspanga kamevaa tu imefunika
tu. I'm telling you I feel like he has a
but do him amevaa vizuri
he's shaming women.
Ah, see nah. Shaming.
He's this one. Because,
let her cook, chef.
Let me cook now. The reason why I'm saying this is because this is such, I might come off as...
Rude.
No, not rude.
Brood.
As a hater towards him. And maybe it's not even this way, but what I see is, because this woman is very smart, very educated, and he's trying to embarrass her in the public eye, and that's why he keeps on putting her in outfits that are not really befitting to society. They're quite embarrassing, like whatever she was wearing at that time, that thing was just covering her. You can't tell me that style. You see style. It's really can. And then she was walking barefoot, and then if you check what he was putting that model, I've forgotten her name, and what he was putting Kim in, and then what he's doing to this one.
Okay, devil's advocate.
See, John, the devil's advocate. So that's because I did a Kanye.
Okay, whatever side I'm on. clever side I'm on. Mm-hmm. If the lady was not comfortable with it, do you think she would wear it?
Yes.
Why?
In relationships where someone has more power than you,
it's not that deep.
It could be.
Hata ukiwa na more power, si demo kana kupea respect yako na unampea respect yako.
Let's go back to the Casey situation and Didi. And she said just because this is Kanye is a billionaire, he's known, respected by anyone, he would be able to bend the rules and bend anything. This is another woman. I don't want to say she's just an architect, but she's not. Her reach is not as wide as Kanye's.
Yeah.
I don't think her in her right mind, and if you look at her style prior to this, she would put herself in that.
Ningedai ku style mamanzi wangu pia, lakini
si. But would you do something like that? Because that is
na valisha mask ya chef wa Islandu
ndo asionekane na wanaume wengine.
Na ngojaga zile event naonaga watu huitwa ma celebrity sisi wanaenda wanaenda wanakutana wengi mahali naonaga kitu kai sisi
mnaweza
thing moja hivi nimpikishe dress apige look safi sawa. I love nimpikishe mask. Ningenaweka nimemshika mkono hivi.
Nice.
Design yani hadi ninge Nairobi gossip.
Actually, demo yangu nimekuwa nikisuggest nataka kumvalisha. Kuna hizi dress nilio na mama wachacha wanavaa zinafika ngapi? Na sport shoes feela safi. Na long sleeve pullback na hijab.
Women's guild.
Bas. Lakini bro unajua kuna kogana look zingine. Kwa stylist, kwa stylist ni it's all about creativity. Unaona? Kitu yenye mtu anafikiria haiwezi valiwa hivyo, wewe unakuja unaipiga. Unaelewa? Ni kama kitambo ambacho alikuwa amezoea. Ukipiga official lazima uvae sharp shooter. Kitambo ilikuwa hivyo. Lakini sikizi unapata mtu anapiga official yake, unapata hata mbwenya. Mbwenya kitu ampiga ndani, kati ati
ni
shati ya kawaida, shati genje. Juu na chini ndo zina match kimbwenya. Bila anakupigia ma sneakers.
Unajua kama hata Dwayne Wade anavaa mbwenya bila kitu na anapiga tu mbwenya solo.
Yeah, kuna hiyo.
Lakini Dwayne Wade unajua ni
Hapana.
Unajua tulikuwa tumezoea sharp shooters until wakale wakavaa suti. So unaona mimi na niko wapi hapa niko like Julius Shakir.
Sasa nyumba sina mkiuliza swali, acha niulize swali.
Tuulize.
Mko rada.
Tumegonga.
Nitaanza hapa hivi nikienda hivi. Kwa outfit. Ukiangalia boys hivi. Ni which kind of outfit comes as an tuseme a turn off to you?
Turn off?
Yeah.
Dirty shoes.
Okay.
Niliona siku hizo kuna viatu wanauza ni ma dirty shoes.
Dirty shoes. Ni one of the styles.
Can it end?
Lakini si chafu.
Unadombona. Unaona mlami. Kuna style zenye mtu ana come up nayo na kuna style yenye mtu anatoka mlami. Unaelewa? Kuna unaona kama riri, unasikia kitu kama riri. Kuna designer anaweza piga mademo wa Kenya anze kupiga.
Riri?
Mlami au shajindula?
Mlami na shajindula.
Ni ukweli. Ni ukweli. Mtu pekee mlami pekee na shajindula ni DJ Case pekee.
And that's terrible.
Case ni nigga.
And I'm telling you guys, it's not cute. It's not. Don't do it.
So that's your fashion ick. I'm a style.
Throw up.
Outfit ick.
Yeah, that issue.
My boys.
My outfit ick, bro. I think, obviously, kuna miss minimalist look is, I think, is a good look. Yo, usivae kuna viatu zingine wa super vaa umevaa kiatu kubwa sasa unavunda kukanyaga nini hapo viatu zingine
na stand on business
stand on business bro
you feel us jibuts zingine hapo ziko big nini alafu kuna hizi kuna hii msichana amevaa zile Jordan ones high top na dress ama na skirt kamta alafu sasa kuna af girls nasty work.
Earth girls over, bro. Earth girls.
Hapana bana.
Lakini say your opinion.
That is my opinion.
Yeah. You can crucify him alone.
Come find me. I'm in my father's house.
Unajua ni kama akasema na kabien mbaya. Hadi kubonga.
Ajasema hiyo yote.
Hadi kubonga si wao.
Susikia watu wamepatana na bia. Jimbo la Gaza. Susikia watu wamepatana na bia.
Blana ni ati mjempe ya chance waimbie.
Aungewaambia bro. Sasa kichwa game.
Kichwa yangu jafura pause. So, umeniuliza, hiyo ik. Mina feel too na prefer dem anava kidem like dunga yes. Skati na kushika fit in and like kadem una get kitu unaka dem lakini mkianza msia kianza kupiga of which in your opinion yangu tu msia kianza kupiga ka shot unaona venye manini over like saki kuisa ah hapana
bakuru
ah msimusigee sachaje kuguess mnachoma usidunge nikao unadunga official ama sio kama naelewa kama nasema
utaki ma demonstrate
hapana hizo toja zinakaanga poa
excess
hizo like ka inakafiti bado but yani saki msi amedunga tibagi shot nini like nataka udunge card anything goes
vitu fitting basically vitu
si fitting
be a lady be a girl
hey fitting bus acha niseme fitting
ama ka joan
bora gele mdema machali
hey Dem. Big shout out to my girlfriend. Hey. Wajali shout out kwa girlfriend.
Baggy sijiri
sina. Asipige mabagi na nini.
Like
eh mimi nataka ukiwa dem piga kitu naweza ona mazee yenyewe una. Naweza ku appreciate more than kukuona na kitu bagi, una get?
Mm-hmm.
So mimi kwangu ni hivyo tu.
Mimi yangu naweza sema ni kuvaa tuseme hizi nguo za club ama shit revealing sana na tumeenda like ka dinner date au date ndogo alafu unavaa hizo kuna hii shit fulani ni ka body suit alafu material ni sheer on the sides you know it unajua
yeah
usivae hiyo shit katuna hiyo vaa kwa club vaa katunaenda kwa strip club but usivae katunaenda like
so dress for the
dinner date occasion. Yeah dress for the occasion exactly
okay.
Like usivae pesa kwa club but umevaa official
Actually kila mtu nimeuliza hapa hivi swali amejibu kulingana na inaitwaje na mdema anaweza taka kuwa na yeye ama ku ama bwana anaweza taka kuwa na yeye though nilikuwa na
swali yangu describe nicely what I want
swali yangu ilikuwa but mimi nda explain tu hizo zingine mtani text ndio masaba sali mbaya so
tunafunga actually anyway
the last 10 minutes last
lazima sira masali niko naambia nasema tu hivyo
naweza
boba hapa nikesho lakini 10 niko na
uko na show si ndio
so kimimi nilikuwa nauliza design ukiona mtu iwe ni boy ama dem unasikia bro ile ni nini ile
msiaje piga uo pasi bro
pasi
ah pasi na hiyo ni hizo stuff ndogo unaangalia okay si zote zinafaa kupigwa pasi but kuna zingine like damn nigga ayo ni hiyo tisho nigga the fuck is up with you man
so
umekuku kuliko chef
mimi nasema kitu ya kwanza boys kuvaa jeans na sharp shooter
Kalimel in the dust
Lukuta na Kim's tena.
Ah, mimi sivaki hivyo. By the other, na feelingi ni... No, yendo wamesema. Na feelingi mini ko top 5 best dressed Kalez.
Facts.
Owe ni Kale.
Chini ya maji.
Lekuwa na ungebonga mkale ya wakiangalia kando.
Lakini uwezi jua. Hata mimi ni maski yangu ni ya ujaka. Hata mimi, waza hii ni maski yangu. Nanipata? Chef wa Kisumu. Heo dumo.
So, mtu kupiga jinika na inaitwaje anapiga jinika na sharp shooter aya hiyo ni turn off genje kitu ya pili tukisema kwa inaitwaje kwa mdim iliko kwa akili sijimbo nimetoka lakini nasema turn off nyingine ni boys kupiga tisho crop like necessarily ati kwa crop
ni kadogo
but kadogo
yeah
kitu kingine boys nena na sag these days.
Yeah. Pull your pants up and get a belt.
Na kona belt. Sit yana kitu. Nela kitu inakatia zaidi ni kona belt.
Afi imefungiwa huko.
Belt imefungiwa hapa hivi. Ati boys ana dance.
Ain't nothing stylish about it.
Anataka amigos. Kona dinga anashinda kwa dinga. Wewe una zurura haka hivi.
Una zurura.
Kote kwa mbovu ni kama kindonyea.
Kwa mbovu na napkin.
Yee
mebo sana.
Inakatia. Na una boys ana bounce. Kote kwa huku vila shanga.
Bro, rada ni gani?
Ngam. But mdemu kuva look baggy. Mademu kwa fiti sana na look baggy.
Thank you so much.
Ndio maana hadi mdemu akuja kwako nampatia t-shirt baggy. Tu unajua na kafiti.
Hapana mimi nampatia t-shirt baggy juu chini hakuna kutakuwa na kitu. Unanipata like kitu refu baggy. Juu chini hakuna kitu.
Lakini mdemu akiva kitu baggy yumtoa fiti mala. But mademu wengi wa Nairobi wanajua kuvaa.
100%.
Mi upenda au madem wenye uvaka Alia. Sijuko unajua Alia. Ni msanii wa kitambo ule alipass. Na feel Alia alikuwa style icon for real.
Yeah, that her style is actually really cute. The cargo pants, the crop tops, that's very cute. I like it. Yeah. I like that style.
So, Said, tulikuwa in the last 10 minutes. So, Said, tumefika ile point. Unaweza sema anything unataka. Shout out, msee, anything unataka. Maybe ulikuwa umeandika kitu lakini tujakupea chance hata ya kurusha huko nje, unaona? So, ni kila msee tu yani, but
sure. Nili get touched na msee wangu atatu alisema Buddha hata siku flinch once. Isi tsi uchungu penye watu
ushiba. Kwani umezoea uchungu nini?
Emotional pain, but I think name after mafuta pia inani. Inani tulet kutoka. Yeah, but kweka tatu si uchungu hivyo guys. Endeni mweke tatu, zacheni ufale. Yani dem una date mse ana tatu. Kasi Nyamita, Nyamita ni successful podcaster.
SDA podcast.
SDA, ana work.
Hono ongela story na kudate mtu mwenye ana tatu. Ona date mtu ajui kupika aje.
Real talk.
Ushae kwa na mtu ajuhu.
Real talk.
Bro, nishae kwa na dem alisema anajua kupika. But sasa siku moja alitumekea mina masangu rao.
What?
Akaniambia wa thank God mstana wako ni mrembo.
Alipika nini ya?
Alipika mchele. Unabakwesha je rice. But I think alikuwa nervous juu kwa maraka ya kwanza saa kupikia masangu. I think akatense.
Hakuna.
Alipika vizuri. Alipika vizuri zo days.
Vizuri ya muna vumilianga juu ni mrembo.
Ulikuwa na mdanganya food ni poa mpaka kati ya mimi.
I'm just sorry to whoever because I fumbled making spaghetti one time and my dad was
chef hapa mauzuri wewe unajua kupika
utamfunza
mimi hata sina shida mimi dem si lazima apike mimi nampikia
hey oh, breakfast
and that's what you want
bora mambia ovyo hapo after kupika
asafisha vyombo
my nails
na wewe unaweza kuwa na mtu wezi pika
mimi no thank god mimi mspanga wa cook.
Yeah.
So, niko content.
Sisi tukienda kukofia podcast na atashinda. I think ni mimi.
Ni mimi. Buda mnajua mimi nilikuwa napikanga just because kwetu.
Si hata mimi.
Hakuna mali naenda. So madha anauliza, "Oya, na umepika nini? Ilibidi nimekuwa ngori. Ilibidi."
Nime spin day. Today one of the episodes tutafanya naye. Niambia nitaeka tattoo. Two episodes ago. Eh, uongo. Ona sasa hivi.
Usema nakutenda, hii ndio mwaka.
Hata kesho, siji ni mwite kesho ni.
So, chef, tunafunga na kitu yote unaweza sema na before that hata like imu wake yako inakaaje.
Lakini umekuwa an amazing guest.
So when ni mnare. So imu wake yako inakaaje like in terms of vitu unaenda kufanya in terms of.
Yeni mgenje.
Yeni mgenje. Amwangam.
Boom.
Ata mimi ndo. Ngao mwanga.
Na by the way kutoka hapo sende podcast nyingine. Anyway, go.
Wow, keeping.
Actually your story kwa mimi uchaji interviews.
Yeah.
Angalia ukiangalia nitoje.
Red card.
Account yangu IG. Au umesoma bio hapo hivyo ni can no free interviews.
Yeah, 100%.
Mimi kwa dhani una joke.
So, sinomana si tulimtu.
The bag at the sandwich is heavy.
Come now, yeah, so nilikuwa nimekuuliza chef your stuff. Nilikuwa nimeuza nini?
Oh, like what are you expecting? Hey,
imu waka yako inakaje, like unataka kufika wapi imu waka, una plan aje na imu waka?
Mwakangu so far iko fiti. Nasema venye meanza. Alhamdulillah. Nashukuru mwaka nenda fiti. Na inshallah, at some point, nafikiria unajua saizi naweza sema mtu mimi muangalia sana ni suu. Sio kuna manager mmoja mgenje sana mwenye nafikiria naweza sema a million steps ahead. Naelewa. Na mimi pia naweza taka kukua
pia hivyo.
Kukua hivyo. Na mimi pia nimepata manager mwingine ako
genje.
Sana. Vina nafikiria bro wangu pia hapa hivi. Uni bro wangu na bado ni pia wangu. So as your group na timu yangu wenye kuna video ya Koki nafa ku drop soon. Timu yangu yote hapo hivyo. Yeah. So this is as a big team. Tuna plan kuko na vitu bigi. Kuko na vitu bigi zenye si have kujisema saa hizi juu.
Yeah, of course. Kuna watu wako na macho mbaya, masikio mbaya, usisi lazima useme.
So kitu tunasema tu ni watu expect content. Kama jana content ilifanya ukacheka for 2 seconds.
Yeah.
Kesho utafanya ucheke for 10.
Ni kweli.
Kienda hivyo.
It's only getting better.
Yeah, juu it's not only about cooking. Na comedy hapo ndani kuna kumbashwa, kuna
advice. Kuna everything, yeah.
Yeah, hizo vitu zote. So,
Ndio pia usemi venye stuff will make bro ni rahisi pia mse kuget hizo ingredients mtaani.
By the way, yeah. By the way.
Sika hizi vida zingine unaangalia. Anasema ingredient flani uko fuck. Yeah, yeah.
Kama ni usiku saa tatu umeaza coach tutorial ama saa nne. Unajua mse upika usiku manane zikiwa zimeshika.
Mtoto wapi mbaya
mbaya. Time mazi. Mtoto wapi zo vitu zote.
Unajua mi pia ni jina angu lazima iendane na kitu unafanya. Isha for Islando. Sisi anza sijina na kutafutia siji stuff.
Stuffy na ma lobster.
Jo mabika hizo. Though kuna zile napata request, napata request na zitry. So kiona nimetry kitu yenye iko beyond Islando. Ni juu hiyo ni step kwangu nimemake.
Okay.
So si vile design ya wewe ni wa Islando na uko na hiyo jina hapana.
Mimi una grow.
Na try pia kulearn vitu kwa hizo jenda shule.
So kitu ya mwisho utaambia wasee ndio tunafunga sasa hii. Kitu ya mwisho utaambia wase, alafu kuna kitu nilikuwa nimesema nita introduce na itakuja kwa hii episode na itaanza na wewe. The next guest atakuja huku, pia utasema ni swali gani uko nayo for him.
The next guest. Guest.
Hatujui ni nani hata sisi.
Nimdeba manchali.
Hata sisi hatujui.
Most likely boy though.
Yeah.
Ama?
Yeah. Kitu tumulize, enye lazima tumulize.
Okay, so. The next content creator or rather guest nitakuja huku hivi. Swali ni za dai mumuulize. Wewe, that's a tough one. Nimuulize ni kumtamuuliza tu.
Sawa. Haina shida.
Karada Quintasha hiyo swali ilikuwa yako.
So yeah, thank you so much for joining us here for Islando.
Tukamwisha aseme anything.
Pata wapi bro?
Sidhani kama kuna mtu ajipa leta nipata.
Yako ni rahisi at least kuget.
Chef Islando, IG, Twitter, YouTube, TikTok, ama non-chef. Zote, ukiandika tu chef. Actually, saizi naona alhamdulillah nimegrow. Hizo ukiandika tu chef.
Inasha leta.
Inaleta hapo hivyo.
Hiyo ndio kwanza.
Naona na fry.
Sisi mnajua mahali ya kutupata. Instagram at The Sandwich Podcast, Twitter The Sandwich Pod 1, YouTube and TikTok, Sandwich Podcast KE. Shukran sana kwa kutucheki kila siku kila
tumezea
on YouTube maze the likes na comments tuna appreciate channel
like, comment share subscribe hizo vitu zote
mko tunafaa kuambia chef
kako hapo kando ya subscribe button
tunafaa kuambia chef aseme hiyo watu wa like subscribe and share
umalizie sasa sisi
hiyo tutaikata hata ikuwe personal
sasa but si naweza sema kitu before
tumbe hiyo ndo nilikuwa dai useme.
Naona boys ako idha kunichuja
la. Man, wewe
unajua na kuchuja.
Umeona na
kuona. Hata mimi nimecheki.
Akufukuzaya kuambi nenda.
Anaanza kuchuja.
Nenda kweli. Sawa. So, kuna watu wengi sana hapa nje wanatry kufika kwenye watu wengine wamefika. Mimi najua na inspire watu wengi hapa hivi nje.
100%.
Kuna napata gadi comments kwa video zangu na DM. Mtu anambia, ajawai find kupika interesting. But squeezy, mtu anatumia di picha amebuy ma spices. Inspired and all that. I get you. So, niza sema, ile passion yako nye una chase. Usei give up. Or rather, usei lose hope. Jana kuna line flani kwa nimeandika, inafaa kwa video zangu, lakini itakuwa podcast ya kwanza nasema line yenye itakuwa kwa video yangu.
Home of exclusives ni huku man.
Ilikuwa inasema kama mjamaa anauza masanduku, sawa makofin, za watu kudedi. Kazi ikiwa mbaya, bado lose hope, sawa, bado lose hope. Je, wewe mwenye unauza nguo ama mahindi ama nini, mbona lose hope? As in the story behind, or rather, ukichimba vidip, mjamaa makofin, biashara yake ndio isell ni mtu kudedi. Na mtu kudedi ni kitu mbaya. But yeah, lose hope. Despite that Kenya nafanya ni watu wengine kuko na huzuni. Wewe kuzi watu nguo mbona lose hope? Narada.
Nice.
Buddha, philosopher Islando.
Watu epuke crime. Yeah.
Hiyo ni buzz bro. Yeah. Any deep cash shit.
I love it. So, thank you so much for coming.
Thank you so much, man. Tumekumezea, tumekunao. Tumekungamu. Tumefunza Joan moja mbili hapa hivi. Sasa hii next episode Joan wa Islando.
Joan season 2 ya Pepeto. Love interest was
na season 2 trailer.
So, man. Thank you.